nyanga nilina kufa Eni kuite mpaka kufa My own Yo teme Mo bebe Jina gani la peke Nikuite wewe peke yeah. Nishajifanya ukiburi Kugombana na we Ela kipimo changu cha uzuri Mtu afanane na we Umarufu pesa changamoto Ukiwa na vyongali umtoto Kukuowa we ni kama ndoto Nice kama nimeshinda loto na nilicho gundua
Kapo yetu ya mama, ya mama
Hatari wake nyeshe mvua
Mirawe sa mama, sa mama Kapo yetu ya mama, ya mama
Tome dua
Mirawe sa mama, sa mama
There is something about you Girl, I can't live without you There's no secret inside you When I'm standing beside you You're my beautiful onyinye Ifo mame I'm feeling you every day Chiyo mame Now you make me to fall in love Obimo Anticipating your special touch Ogimo If I could define the way I feel Kuja kwako we Ima kwa na ife di mwaga na hadi Finally on the way Ichorira pundua
Kapo yetu ya mama Ya mama
Hatari wake nyeshe mvua
Mirawe sa mama
Mina
we sa mama, sa mama. Audhu bilahi mina shetwani rajim. Ata chukike shakla wa